igama lam ndingavela igama lam ndingavela mkhizwana ndifunda igama lam ndingavela mkhizwana ndifunda apha eEfata kweli cala labantu abangakwazi uthetha.
Mandibuze ke mhlekazi uba ubumamele mos upresident ngeli xesha bethetha, ucinga intoni ngespeech sikapresident?
Into endiye ndayicinga phaa kulaa nto beyithetha i-president yethu iye yathi laa nto siyithethayo kuthi sathi sanomdla ngayo because abantu abesikolo laa nto ayithethayo sinabo uba sibe nesapoti, funa sibe nesapoti zonke izinto sibe nazo.
Ngoku busizabo uzobukela upresident ethetha, ubunazo izinto obuzicinga uba upresident ngahle azithethe, uye wakwazi uzithetha upresident ezo zinto?
Bendinazo ukuzicinga kodwa uye wazithetha. Into ekhandive le icaba ithi abantu abesikolo xa befunda nalapha ezihostele fanele babakhuseleke kakhulu.
Okay, ngeyiphi enye into mhlawumbi onokuthi uba ubunonika ithuba loba uthethe nopresident, usherishe nopresident?
Kunzima kolo calo kodwa ndingalalo ithuba kodwa kuba kunzima asinokwazi udeta naye kuba kukudapho angala khona.
Esensha uba ubunonika ithuba ucele into kupresident okanye ube nento oyicelayo kupresident, ngeyiphi into obunoyicela?
Into endinoyicela yimfundo, fanele besibe nemfundo kanye kumbi kakhulu apha enatsika apha e-Eastern Cape sibe nazo izinto uba sithi xa sipasa uma-grade 12 kanje sikwazi ukupasa kanye apha asinazo i-antapriti apha enatsikeni kwezinatsikwezi ofisi nakwezi ndawo nasemapoliseni zonke ezi ndawo funaniseka uba sibanjiwe kuba nzima kakhulu kwezo ndawo.
Okugqibela, ngeyiphi into wena onoyibalula ngesi speech sikapresident?
Into endinoyibalula ke ngale nto kapresident wethu yinto efanele uba athi xa sifuna into ethile ingase sibe nazo sibe nesapoti kumbi kweendawo zesikolo sethu.
Yabulela mhlawumbe, inkosi kakhulu.
Okay.